gihe namaze muri ubu buzima kirahagije, sishaka kuguma aha kuko namaze kumenya yuko hanze harasharira n'ubucakara gusa. Genda giye ndambiwe uburetwa, ndambiwe rwose mirimo y'agahato, kuko nibutse yuko mu rugo barya bagahaga kandi bakanasigaza. Genda giye ndambiwe uburetwa, ndambiwe rwose mirimo y'agahato, kuko nibutse yuko mu rugo barya bagahaga kandi bakanasigaza. Ndabizi neza ko naba y'ikirara, sinari nkwiriye no kubabarirwa, ariko namaze gufata umwanzuro, ndagiye rwose sinzasubira inyuma. Genda giye ndambiwe uburetwa, ndambiwe rwose mirimo y'agahato, kuko nibutse yuko mu rugo barya bagahaga kandi bakanasigaza. Genda giye ndambiwe uburetwa, ndambiwe rwose mirimo y'agahato, kuko nibutse yuko mu rugo barya bagahaga kandi bakanasigaza. Bavandimwe nshuti zacu nimureke twibaze niba koko tuba mu rugo, twirinde kwikirigita ngo duseke kuko Imana inegurizwa izuru. Genda giye nigiriye kwa data, giye kureba niba akinyibuka, nubwo nakoze ibibi bikabije ndabizi neza yuko agira ubuntu. Genda giye nigiriye kwa data, giye kureba niba akinyibuka, nubwo nakoze ibibi bikabije ndabizi neza yuko agira ubuntu. Genda giye nigiriye kwa data, giye kureba niba akinyibuka, nubwo nakoze ibibi bikabije ndabizi neza yuko agira ubuntu.